Boy Benix,
Mr. Bloom, top the music.
Mama, akiwa leo na nibamba. Mama, akiwa leo na nibamba. Ukigeuka, mama, akiwa leo na nibamba. Napotingisha, mama, akiwa leo na nibamba. Bamba, 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 mama.
Unavoshe gal na zuba, vile unazungusha na dua, tena ukirotate unanga, unanichanga gal we ni bala. Na nikupata ndo napiga swala, unavutia toka juu hadi chini we. Ndio kila time na kuwaza kama pini, unavokata na kuti kama dini. Ukisongea tu mashida na saa, natamani nicheze na we agalo, nikutacho bila madharau, nikupate hata kama kwa ongo girl, nikupelapa hata kama ya uongo girl. Ukinita my girl sita sita, nakupa love na magift kama sita. Unapo dance girl, nimedata uni.
Mama, akiwa leo unanibamba. Mama, akiwa leo unanibamba. Ukigeuka, mama, akiwa leo unanibamba. Napotingisha, mama, akiwa leo unanibamba. Bamba, 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 mama.
Acha nikuimbie kama kinada, nikutunze nikulishe kwa mnada. Umesimama mbele nyuma unatesa, nina gari atutembe ikalesa. Ukidance girl napatara, na kuona kwa mwingine na zembea. Na wenye wivu kawaida na gemea, shefu meja na kumezia. Kino peke girl unanimaliza, niko ariba siko koni medive. So busy girl umenidrive, umenibamba nipe smile nijidai. Karibia niko ready na kuchip, na kufeel niko show your money. Mama, unavo dance girl unanibamba.
Mama, akiwa leo unanibamba. Mama, akiwa leo unanibamba. Ukigeuka, mama, akiwa leo unanibamba. Napotingisha, mama, akiwa leo unanibamba. Bamba, 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 mama.
Okay, na it's alright. Napenda sana sabo kichora. Kwanza mama pinduka, toka kwenye kiti inuka. It's okay and it's alright. Napenda sana sabo kichora. Kwanza mama pinduka, toka kwenye kiti katika. Go down low, 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 go down low.